maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubada hoose ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mashruuc lagu xirayo farabiyoodyo dacalka ku haya wabiga jubba waxa uu ka fuliyay degmada kamasuumaha ee wilaayada islaamiga ah ee jubada hoose mashruucan ayaa waxaa iska kaashaday maktabka beeraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo wilaayada islaamiga ah ee jubada hoose mashruucan ayaa ilaa iyo haatan si habsami leh uga socda qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee jubada hoose laga soo bilaabo tuulada Fangamuyan ilaa iyo deegaanka Koban ayuu ka socdaa mashruucan waxayna farabiyoodadan baabiyeen dhul beereed lagu qiyaasay 2000 oo hektar oo u dhaxeysa labadaas tuulo qaar ka mid ah dadka ku dhaqan tuulada Fangamuya ayaa si diiran u soo dhaweeyay hawsha ay u qabatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee looga xiray farabiyoodada dhibaatada ku hayay
oo aniga ka hadalo Ayuub Xasan Ureen Shongol Mafuula ee wilaayada Jumaysan ee dirtay farti oo meel ahayd baalad kala dhahay Fangamuyo meel aan dhahay ahayti meel iyo la hiri
Michael Singh oo Suudaane mar walba inaan isboogotan uu dhaloogin way dhaloogina may lambaanya mar walba isin kooytona ostiga si joodsadoona iyo ostiga si joodsadoona bahashan dib aan dhawayni dhowr mar uu hirni meel aan ka hirni ku gawooni karwayni mar walba daradan ka dambe wilaayada ka tarbiilan inshaan la hiri baali la jeen la hiri jabi meel haddana may mudaasana si guud ahaan wilaayada fartan ka taagsati aan ka taagsati aan ka taagsati sidii la fadaay way
oo numay roogne farti Fangamuyo farti may ki roogne walaaga ugaasa ee iyo amirka iyo waaliga degmada Kamsuuma ee nagamba fiinomiya aan qannoonge ciisigula
sidoo kale mid ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa isagana ka warbixiyay hawsha socota isagoona u mahadceliyay xarakada mujaahidiinta al-shabaab
anigu ayaa nabad doon Cabdiqaadir Maxamed Usmaan Libanga may roogne farti la dhahay baal adkay roogne dhammayni gabagabooyni insha Allah lagu guureysiri waaliga degmada Kamsuuma markeeno ka andooni ina meeshani dibooyte waaliga ino sheegni walaayada ungudbi walaayada markaasayto endo kooyti meel la hiri lagu guuleysidi alxamdulillah qeyr Allah siyo heer haraka heer walaaya qaas ahaan walaayada jubada hoose alxamdulillah annagana odayaashi ana dinku faraxsanna marka deegaanka dhan la dinku faraxsan
wilaayada islaamiga ah jubada hoose ayaa muddooyinkii la soo dhaafay waxay sare u qaaday sida ay u haqabtir lahayd adeega bulshada noocyadiisa kala duwan sida waxbarashada dhaqaalaha iyo beeraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo ku jirta duulaan caalami ah oo ay kula dagaalamaysay ciidamada shisheeye iyo askarta Soomaalida ah ayaa gacanta kale waxay wax u qabaneysa dadka Soomaaliyeed ee ku hoos nool wilaayadka islaamiga ah